studio tamani kede kabaruji amen e fulfulde
kede kabaruji amen fulfulde alal bare noga lewru fevrier jena yamde soki do studio tamani miden tawali men son la presse do bomoko do jottino no do kabaruji du moro way galu kanko noddirte do mamadi keta wonto boggi jambe to sekra bon competitivity to menakato wattu jono tit allaji mawdibe joggi ton ko nayiri bangal lekol ciud ekol jangibirde goddi ton di do litawer utta di nyaloma hando sa jewi musengabe jangginobe jatti goddi ko woni ko goni ko matata ke ton lokuno docteur bankas fa hande bangi goto kay buubay sebi debbe collective le cekiti yonternde bonodaji kewdi kany e mata ton wiyamo won yimbe ene joyna kabon uttinbe yite fewtude sukabe janobe tenoyde fiugol bolon le leedi Niger hitande 2019 nde wattu jono micite den wiide fa hande yamberdan wodde wadede le leedi malli kanyel ciagal leedi ndi fu malli kobe gombe to nyame to collective dum beltiki sanne o do kaw mo malli hebi sikrab di wonon sembe kabaruji dum min jogini on do betande di bismillah modon e hedade musenga matakile odo nokku wana halo lamu o kay sababu wayde jam e dedere be kollitiwdi ila basidi nati le leedi meden difa handen e koldaaji gondi lamu menako e dun joggi ton tit allaaji mawdi sabide ko heewi musenga be furdu njaata ton no be kollitiwdi wattu jono sarabe suka wombe ton be kay kollitiwdo odo gollan hodi dun en sanne be bihi duddum be di kasen murtireedi musenga be ngatta wakkati furfa kebe famtaade ngare kede Mamadou Sama Seko Ousmane Diko
se wonko hoje ande le region menaka o yo kabar jande Sara suka jango goto holliti e puddode hitande de horeje kap menaka o hollitino hitande 2018-2019 de latano hitande janginobe garto fa heewa dum hebali latade monokala ana hawre do mudun fay hunde wala ko lati kabar jande l'école les régions nunut kocha maire commune menaka wonko sefikere den dum
actuellement l'école
wakar jun o kabar l'école région menaka woda sabi yafufu jangobe ana e murtere golle dum murtereji kewdi ingarta fi yeso deno hono fuf be do sukabe jogoto kambe e sarabe mabbe cagal dum dum jangide hono foti woni uddaadi der region menaka pourtant wiide ala wara chapande jetti uritaadi ka hakika jande elande jati wala idi do
son passu he
di halaji o do mer ana hakila tabanzid ago omar gondo le cercle tider men hedi to mabbe to l'école ka wala fuko laati hen ana foti duubi sappo hikka kedde na ko osefi
so kabar l'école region menaka o kay hakilo am école jati won ko wala so mabbe saro école watakna goddo sere am nokku daado ana buri duubi sappo hande dakiji tan woni leemudum janginobe ngala jangobe ngala fay goto
sababu oda kabaru fanda l'école les régions o monokala ana yadri e dum e misalu dandire garade nouvelle dum be lati sababu kutte mawdo wutude famu jande sukabe be rabat ak indunan o tindino kapto menakato wonko sefi kedo demo
depuis gila dido tialaji di fuddi fay goto hinnaki kabaru l'école wana lamkoobe wana sarabe wana dum horobe kabaru jandebe dedo jangirde jeebama gila hitan 2012 sato yo mutreji golle sato jande libididi ma libitati gila fuddan tellaaji fa yotade wattu kaldam on pay wota mabbe jangina fa no fewiri denno mi ngara dum sabi tan mi wajibinte waddu dum
e wi sarabe yo gabe hebande dabare tan way faabaade sukabe hewbe hebbe torra dartindade torraaji dibe paamata
sekrab so ngabido be mala me ande galodo bay mil kerton mi joji mo no noddi min do dido numero tidi kalon ko jiddon chapade jidde joy chapade jitte nay sappo go sappo go chapade jidde joy chapade jitte nay sappo didi sappo didi libbi jitti tiagal ko mo nanga ko kuma ndaw no ko noddirte do tenengu no dirte do makkan do biya holi tawere o yoppitama hecci hanken wattu jono fedde sagon tole kuma ndaw ngabe gombe leedi medin dibe kollitidi be beltikile o do golle sanne be ngadi noddango fewde laamu o do yewto yalla hon laamu ko wobbe kase nanga be le wud leedi kan yoppitirede le majjodube bi himbe elma wobbe le nokkole do tiidalaji won do tinno jeyal hono kan reeni reede kedam ko ko noddirte Ousmane Christian Jara o yo gote laami de do fedde ko mo sifi do heddo foccitango Mamadou Sama Seko
ndo yo kabar beldo sanne yela am yo kala gonbe juudo be do yimbele njuppitani en gila o nati juude wana kuroji makko wana guldo makko mi fuf mi ji torramudo noddo ngado ma fewde guldo amen gonbe der nokuji din denagu ngala e mudum yo ngatana ko e mun hakilo sanne kala tidalla mo be kibe dum be tinno martudo min kumpa yela men dawra ko hani gollede nyande jetti li rusien yabbi dundu min totti non lam ko be himeji amen bangal mudum yalla kabar denagu on hunte ne hore fodo gonden do dum ni gondi imadraaji mudum fewde kala golloɓe laamu gonɓe nder nokkuji ɗi basi ngoni e muɗum
ɓe kolliti wiide fa hannden banggue goto bankage o kay ɓuuɓay ley cakkiti yontere ƴaɓɓinonde wiyama nokkule kewɗe kañi en nanna to nokku noddirteɗo yanga sa jo hollita weedi yimɓele janoɓe tenoyde ɗon sukaɓe jaati yimɓele bomɓe sumbu kañum utti yiite fewtude ɓeɗo sukaɓe hollita weede ɓe jetti Allah kay wala fo kayɓe wattu joni o le on ɗo wattu goto do nokku noddirteɗo bayi iɗum le commune bayi noon ɓe kollitiri wiide nokku annodire kara sogo wiyama won yimɓele nannuɓe toon won barmuɓe ley hen do wattu joni ɓeɗo yimɓele fo joppi ñeñaji muɗum en saabi de kuli fati ɓeɗo yimɓele birfito toon kaset so gaɗɗu en bonandaji kanko gouverneur région mofti o hollitawede o yettiki yoro o diidi toon suudu école kesso ɗum won lycée kesso kanɗo waɗe toon hollitawede saluji jeegom kani waɗe toon kañe ɗum won ɗo musiengaɓe jangguinoɓe kani tawede e laamunkoɓe kuminiɓe kabaru l'école kani tawede duɗɗu ɗeɗo nokkule fo garan darnede toon wattu joni o jamara wonde toon nde hollitiwide weltiki sanne mittiteɗen wiide iɗum e aadiji ɗi hooreje ministre o ɓamno wakkandemo yano le wuddu leydi ndi keɗemo kanko noddirteɗo général Sidi Alhassane Touré kankono gouverneur mofti komo sifido hen do faccitago Ousmane Niali Boudi.
Miɗa welti dow haalde dow inde yimɓe yooro saaraɓe sukaɓe l'école jangguinoɓe kañe laamukoɓe guendi ndi fo hollitinde fa hoto ɓe wettinimi nomi poti weltade e darnago ɗum ko haɓɓimin hoore duuɓi kewɗi joni hollitinde wiide en fo ene andi illa lycée o udita le hitande 2010-2011 sukaɓe le nokkuji luɓade janggata e jande hana jaati waɗede le muɓɓen sukaɓe goni e janggude o lycée mo tufare mo arande daɓɓete hande ñiɓɓete le nokku mo hakke muɗum anawara hectare ngaji tati millionji temedere e capanɗe jitti e tati wattete le ñimgo makko classe uji jeego goni hen suudu direction ñegueje tati kañe fittingol kokol ngol jundi muɗum ana wara e métriji temedere
jeɗɗi ɓe kolliti wiide caggal ko mali heeɓi oɗo kawle leydi Niger ndi ko wattu joni yimɓele malinkoɓe gomɓe to ñamey to fa hande ɓe goddi e hollitinde wiide ɓe belti kisane le oɗo golle caggal ko leydi mali ndi heeɓi toon ɗiɗo kawuji ko fa keɓen famtade keɗemo kanko ko nelaɗo amen gonɗo fa ɗum won to Niger to noddirteɗo siko gajugo komo heɓinimin dow hen do faccitago Ousmane Dikko e Mamadou Samasiku.
Weltare fuu ɓuranani malinkoɓe jooɗi ɓe ñame nde ɓe jiide maɓɓe nokku ambassade Mali le leydi Niger ko Dado Sidy Bé ɓorniɗo basan beltiɗo fa sanne suuɗade feyi weltare muɗum kaw aiglon o fay so tawi o hokki taƴolal abada o yahali latirde ballon keɗɗana ko sefi
mi weltima sanne e koɓe gañi ko mi heɓa yaade to latirde toon wona fo neɗɗo celluɗo kamba ɗum mi huuli yaade toon pati ñaw an irfa
oɗo kaw Mali ana dontano e wi Lassine Traoré gollo consulat ambassade Mali ñameto sababu muɗum keɗɗana ko sefi
la terre Niger leydi Niger ndi no muƴƴani min sanne kaw leydi Mali o fuɗɗiri kadi en ɓe ndenno joni watta cilol ɗiɗogol en ɓama kuppu to leydi Niger to andon malinkoɓe gonnoɓe tun ɓe na taƴi noon wiide jaati oɗo kuppu o min ɓama ɗum tiɗalaji ɗi e tawede foof
ayi monsieur Traoré ambassadeur Mali yoppali fayi hunde caggal banggal tinnade yalla fedde Mali nde ana heeɓa ko yiɗi ko keɗɗana ko sefi
ambassade o kay waɗi bawɗe muɗum banggal faabaji kewɗi fewde e équipe o e supporter en e kañe kala ɓe gardi ndenno jawdi ittama dowuji ɗum gaɗama
sukaɓe ɗu keddaki caggal de dartugol kaw aiglon e wi secrétaire général ho conseil sukaɓe Mali jooɗiɓe ñame malinkoɓe jooɗiɓe toon fuu gaddi dande watere so paabi fedde Mali nde Sadou Alkalif Maiga secrétaire administratif ho conseil sukaɓe Mali ñameɗo wonko sefi keɗoɗen ɗum
fedde maɓe wardi ne joƴi noon commission ngaji tati commission moɗo o mo kanko ambassadeur jaati harfuna kabaru muɗum jokka makko laatigui hoorejo ho conseil o commission banggal tewtude jawdi junggo ɓilil Mali gonɓe gan Niger ga commission totoɓoyo banggal landinal e kañe fammingol e fonande muɗum iwde ñami fa yewtade maradi yalla jamara nde ne yalta faabade sukaɓeɓe
fay so kuyankaw o ana malinkoɓeɓe leydi Niger ɓe kana yeggitinde jeeyaɓe Niger ɓeɗu notiɓe fa nawi fedde Mali nde notagol muɗum paabingol ɗuɗɗu heɓde ko yiɗa ko gol notagol faabi ko fa nawi eko yoga hokki taƴoral mum
hollitinde wiide fa hannde ɗo mbawi hettinade kabaruji studio tamani to ñamey to saabi de keɗɗaɗo amen omo toon o jokkitito ɗiɗo golleji faale noga e joyi lewru février ndu solanɗo jaaɓi le ko warata ko waran halde hono kayitaji gorri ley suudu ɗum woni ambassade leydi Mali kowoni to Niger to o ƴewtoto no kayitaji ɗi gorri toon le majjum miccitoɗen wiide projet ɗum woni fondation ironel eɓe gondi e waddude wattu joni o golleji fa tawi projet ngaji mabɓe ɗi fuddu an tottidira dow hen hakkillaji
studio tamani yo faabal laamu leyɗe Suède Danemark Suisse e fedde leyɗe Europe.
sakirabe en lorne le region gaji meden di en puddirando seguro be kollitido watto joni imma daraja no gondi e wadde ton faa dewto yalla hono suka be kani jangirde dedde didi le ciudi e koy gaji gondi ton di don français kani arabe le majjum boto no wonde wadde ton o do boto balde didi be bi hi dum woni musenaabe janginobe faa yotto yo modi baabe janginobe qur'ana fo ana le o do boto lanni boto yo suudu ministre humnido kabaru jande le leedi meden da ngardam faado tumbutudo watto jono imma daraja no gonde wa etton faa dewto yalla hono galluurde haani laabirde leedi do imma daraji wiaba yimbe len laami be deede gonde ton be faa yotto pelle roobe le fu ana le hen faa dewto datiide be kan yetti le hen yalla galluurde dal laabo gondu be faa baddi do golle jo fedde o en zende no beta card mali wonde ton so irude garanti minire faado kuccala do watto jono sukaabe humnibe kabaru jande wonbe ton be gonde wa ton imma daraji yalla fina tawa ana nyibale nokko no dirteedo kon yana idum lamu kuccala wono do kollitirido ko ni faana mo faa do to yalon biro golleji kan yarde yeso ton yambereji kiwda no gonde wadde ton do le ciudi e ko gonde de do nokule secret do carton betande do kabaruji meden di mi joti on sanne hedaade hejoji amen ka faande kedde hedaade honno andirdon no do e seeda yewtere meden de ana wodi wassalam